Yeah. Vidro. Got my sauce, in the boss, in the wild boss. Jackie. Maria. Ugini watch out and you meet a girl.
Maria.
See me kupenda vile mupenda kiss.
Maria.
Na kupenda na kombia girl.
Maria.
Ukini watu tani umiza girl.
Kuna vile mina isi mnifanya mini sinzi yeah. Yeah. Ni kama una ni choma mini sipo kuona roo. Hadinda kuja very quickly baby mukini itawe. Kuna vile mina isi kwangu siyo rahisi we.
Kuna Maria napenda pesa. Kuna Maria napenda nature. Na pia kuna Maria ukimpato. Kitaka utaipata takwa chukideseka. Kila siku ya kushambo utaifieka. Vizuri tena sana taiweka. Wangu Maria kumpata si rahisi. Si kama walopatika na ivi ivi. Maria mzuri ni uloneza mtan bibi. Maria bado neza kufanya uchizi. Kamkosa kwa wiki. Amini usiamini. Kupata Maria ule wako si rahisi. Maria nakoleza vile anahisi. Maria tabia siya dikingi. Chunga marafiki, wengine wanafiki. Tunza wako poa na kujua mtaka viti.
Maria.
Ukini watu tani umiza girl.
Maria.
Sini kupenda vile mupenda kiss.
Maria.
Na kupenda na kuambia girl.
Maria.
Ukini watu tani umiza girl.
Kura vile mina isi mnifanya mini sinzi yeah. Ni kama una ni choma mini sipo kuona roo. Hadinda kuja very quickly baby mukini itawe. Kura vile mina isi kwangu siyo rahisi we.
Oh, check it, I'm fine with a girl like you. Girl niko fine tuna wewe in fabs niku take out too. Niko serious how will you know that zero niko in love with you. Baby scream my name tunataka twende far with you. No lies no limits baby I'm fine with a girl like you. Girl niko fine tuna wewe in fabs niku take out too. Niko serious how will you know that zero niko in love with you. Ukini watu tani umiza girl.
Maria.
Sini kupenda vile mupenda kiss.
Maria.
Na kupenda na kuambia girl.
Maria.
Ukini watu tani umiza girl.
Maria.
Ukini watu tani umiza girl.
Maria.
Sini kupenda vile mupenda kiss.
Kura vile mina isi mnifanya mini sinzi yeah. Ni kama una ni choma mini sipo kuona roo. Hadinda kuja very quickly baby mukini itawe. Kura vile mina isi kwangu siyo rahisi wee.